mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije ikaze mwese kuri radio yanyu. Mukanya ni ikiganiro muri Isanga, aho tuza kuvuga ku myigishirize y'ururimi rw'icyongereza n'akamaro karwo. Ni kuri radio yanyu itangariza ibiganiro i Washington DC, mukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com. turi no kuri Facebook ijambo ni radio yacu VOA. Mwadusanga kandi no ku rubuga rwa internet kuri wa3 radio yacu voa.com. radio yanyu rero ijambo ni ijambo rimwe muri Isanga. Rero
muri Isanga, muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri Isanga nshuti z'ijwi rya Amerika, ndabaramukije mwese abagifungura amaradiyo yanyu. Hano muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ikaze rero mwese muri kiganiro. Ntawe uhejwe, wikwima ijambo aho uri hose. Ururimi rufite akamaro kanini, rurakenewe kugira ngo umuntu abashe kumvikana n'undi. Umwarimu akenera kumenya ururimi yigishamo kugira ngo isomo atanze ryumvikane neza. Umunyeshuri nawe agomba kumenya ururimi kugira ngo yumve neza hasobanukirwe ibyo yigishijwe. Iyo ibyo bidashobotse, haboneka inzitizi zitari nke mu byo kumvikana no kumvikanisha igitekerezo cy'umuntu. Uyu munsi twatumiye impuguke mu byo kwigisha icyongereza, ni Madame Marie Grace Nyiramavugo. Umwaka uri hafi gushira tuganiriye nawe, icyo gihe yatubwiraga umushinga yari afite wo kwigisha icyongereza ahugura abarimu n'abanyeshuri bari mu biruhuko. Uyu munsi twagira ngo atubwire aho ageze, niba hari ingorane yahuye nazo, uburyo yabyifashemo, ndetse n'ibyo ateganya muri ibihe biri imbere. Muri ikiganiro rero turaba turi kumwe kandi na bamwe mu bo yigishije cyangwa se yigisha, baratubwira icyo ikintu cyabahaye umuhate wo kwiga icyongereza, uburyo babyitwayemo, ibyabagoye n'uburyo babikemuye. Turabatumye ariko namwe mutange umusanzu wanyu muri ikiganiro nk'uko bisanzwe, ni ikiganiro cyanyu. Mutugezeho ibitekerezo ndetse mubazi. Tubifurije rero ku bikaze muri kiganiro, tubahana telefoni yacu, no kuyibibutsa musanzwe muyizi, ni WhatsApp. Muduhamagaraho hanyuma natwe tukabahamagara muduhaye telefone zanyu. Nyibibutse rero ni 2021 993 1. Ntabatindiye rero twakira umutumirwa wacu mukuru, Madame Marie Grace Nyiramavugo, urahura komeye.
Muraho neza.
Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika, ndabashimiye cyane ko mwongeye kumpa ijambo.
Rwose natwe turagushimiye kuba wongeye gufata akanya kugira ngo tuganire. Nagira ngo muri makeya, mbere yuko dutangira, wongere ubwire abatwumva, ubibwire muri makeya.
Ye, murakoze. Amazina yo mwayavuze. Narangije amashuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri kaminuza yitwa Montclair State University iri muri leta ya New Jersey. Nahavanye impamyabumenyi y'indimi, ariko mu bintu ari mu magambo ari no mu bintu pratike yitwa applied linguistics. Na mbere yuko njya muri New Jersey, nabwo nari nafashe amasomo kwigisha icyongereza muri leta ya California ku kigo cyitwa Monterey Institute of International Studies. Aho nari nahagiye ari leta zunze ubumwe, guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari impaye buruse yo kujyayo hanyuma mbere yo kujya muri Amerika nize mu Rwanda muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi bitaga kiye nize igifaransa n'icyongereza n'uburezi mbere yo kujya muri kaminuza nize mu ishuri nderabarezi ry'abafemarise ubwo baryita ngo ni sitaze noneho nkaba rero mu birebana n'ibyo nagiye nkora nigishije muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi nigisha icyongereza nigisha imo ni isomo bita communication skills ariko naryo riba rifite amasomo y'icyongereza harimo kuvuga kumva gusoma kwandika byose ubwo rero nkuko mubivuze nari mfite nagize n'uruhare mu guhugura abarimu mu cyongereza mu mwaka w'2009 na 2010 ubwo hafatwaga gahunda yo kwigisha amasomo hafi ya yose mu cyongereza ntago byari byoroshye nyine kubera abari basanzwe bayigisha mu gifaransa ubwo rero mbahuguye ngira icyo mbona cyagaragazaga ko bakwiriye ubumenyi mu cyongereza numva nangize umuhate wo kugira uruhare mu kubafasha nanjye mfasha n'igihugu cyacu nanjye nifasha
ndumva bisobanutse neza ubwo abakunzi b'ijwi ry'Amerika babumvise uwo barimo kuganira nawe ho baza kubaza ibibazo mu kanya cyangwa se uwo baza guha inama n'ibitekerezo byose birakenewe ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 11 mwaka ushize 2016 nibwo twagiranye ikiganiro kirambuye musubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika uyu munsi rero twifuje kongera kubaha ijambo kugira ngo mutubwire aho umushinga wanyu ugeze uko twabyumvise hari nabo gahunda yanyu yo kwigisha icyongereza yagezeho uyu munsi nagira ngo tuze kuganira na babiri mu badamu mwigishije ndaza kubaha umwanya mu kanya nabo batubwire aho bageze muri ayo masomo none rero Marie Grace mu gutangira tubwire muri make uko gahunda yawe yo kwigisha icyongereza ihagaze ubu ngubu muri iki gihe mu Rwanda
uko gahunda ihagaze mwaka ushize nyine mu mpera nk'uko nabivugaga kandi nkuko mbishaka numva mubona ahubwo habonekamo abarimu kuko buryo umwarimu iyo yigishije isomo mu rurimi yumva n'uwo yigishije abyumva neza cyane kandi bikagira ingaruka muri iki gihe n'igihe kizaza ingaruka nziza ubwo rero nagerageje gushaka abarimu kugira ngo mbe nabahugura ariko haba impamvu zimeze nkiruseho n'izindi zitankiruseho ntabwo byashobotse ariko n'ubundi ntibyagiye kure kuko nahise n'ubundi mfata abantu bakuru ndabigisha bagiye bakora ibintu binyuranye ndabigisha ni ukuvuga ngo icyo gihe nashakaga no kureba ikintu nashakaga kumenya neza nashaka kureba mbese umuntu bamwigisha kuvuga cyangwa kumva umuntu uri undi muntu uri kuvuga icyongereza ari kavukire kugirwa rurimi nk'umunyamerika nk'umwongereza yabyiga neza neza akabasha kumwumva akumva neza icyo avuga cyangwa se yavuga nibura avuga amakosa make cyane cyangwa nta nayo ubwo rero nibyo nashakaga cyane cyane kureba ubwo twarize narabigishije nabo babaye abantu bakurikira cyane ku buryo aho tugeze ari heza cyane
ntibyoroshye kuko kumva ururimi ushobora kuba uruziho gakeya ariko bitewe n'uvuze abantu bakavukire cyane cyane nk'uko bivuga ari icyongereza cy'abongereza cyangwa se icyongereza cy'abanyamerika kubyumva bikaba byaba ingorane cyangwa se n'umuntu yavuga bikamugora kugira ngo bikabagora nabo kugira ngo bumve icyo ashatse kuvuga ubu abo urimo kwigisha muri kino gihe ni bande uravuga n'abantu bakuru gusa cyangwa harimo n'abantu
n'abantu batandukanye hari abantu bakuru noneho hari n'abana biga mu mashuri yisumbuye hirya no hino baza mu biruhuko nko ku ishuri baramubwiye ko afite ikibazo cy'icyongereza akaza nkamwigisha ku buryo agenda noneho yasubira kwivugisha ikibazo kikaba cyakemutse
uko umuntu agenda yiga cyangwa se yigisha hari igihe agenda ahura n'inzitizi zimwe zikavaho izindi zikaza ubona uko ugenda wigisha bigenda birushaho koroha cyangwa hari nk'inzitizi cyangwa se imbogamizi zigenda zizamo
imbogamizi ntabwo ari nyinshi cyane gusa hagiye haboneka ikintu nabonye kinini cyane gishobora kugira ingaruka ku munyeshuri ni uburyo bamwe bavuga uburyo bavuga nk'amagambo akayavuga cyangwa se akayavuga mu buryo navuga ntabwo ari bubi bitewe n'aho aba yarize ariko uburyo bukwiye gukosorwa hari nk'akantu bakita ritike kitwa ze
noneho haraba uretse kabo mfite ubu ngubu nta kibazo harabo nagiye nigisha akaba avuga de ndize kuburyo rero avuze nk'ijambo cyangwa interuro irimo ako kantu ishuro nyinshi byamubera ikibazo ako nakantu nabonye nkabana nagira inama abarimu ko cyane cyane bahere mu mashuri y'intangiriro mu mashuri mato ya primary cyangwa ay'inshuke no mu mashuri yisumbuye ko ako kantu bakitaho cyane kuko nabonye kageraho kugira ngo umuntu akosoke ako kantu gakosoke mu mivugire kakateza ikibazo ariko mubo nigishije nk'abo turi muri buganire no munsi bo nta kibazo bafite nta kibazo hanyuma hari naka ikindi kibazo nabonye n'abantu bacika intege hariho nk'igihe umuntu ajya kumva yakumva nk'umuntu uvuga icyongereza uburyo butandukanye akumva hari ko atari bubibasha agacika intege mu ntangiriro ariko nabonye iyo abantu bamaze kumva noneho akumva hari ibyo agiye akuramo kandi byinshi ahita avuga ati ntabwo nari nzi ko nabasha kumwumva kandi kantu nanone ni nk'abantu baza bati genda shaka ko unyigisha kuvuga icyo rero ni ikibazo ni ukuvuga umuntu kuvuga gusa byagorana umuntu atagize ibindi aheraho
wowe ushaka kubihuriza hamwe byose kuvuga gusoma kumva
byose tukabijyana neza ari ukuvuga ari ukumva ari ukwandika ari ugusoma bikazamukira rimwe kuko iyo tugeze ku kintu nkabona arakizi ahubwo turihuta cyane tukaba twanabikora iminota mike ariko nkamenya ngo ikindi cyarakize ni ukuba kwitora umuntu ngo agiye kwigisha kuvuga ntabwo umuntu yakwigisha kuvuga gusa ntacyo ahereyeho hanyuma hari n'abantu nanone baba bafite nka gahunda basiba cyane nk'abo ngabo nyine bimubera ikibazo gusa amahirwe abo nagize ubu ngubu nta bintu byo gusiba bafite n'abantu bafite gahunda
bafite umuhate hari utwandikiye kuri Facebook ubwo turaza kumuha umwanya nawe aze kwibariza ikibazo Joel Niyonzima yaravuze ati ni byiza pe gutera imbere mu rurimi ati naze ubwo no kuvuga wowe nyene umutumirwa wacu naze atubwire aho yigishiriza atubwire n'impamvu yatumye ahitamo English only icyongereza gusa nuko yabyanditse
yego namusubiza ye aho nigishiriza ni Remera hano mu mujyi wa Kigali no kuvuga ngo impamvu ntahisemo nuko ariho ntuye hanyuma icyo kwigisha cyo impamvu nahisemo kwigisha icyongereza gusa ntabwo ari icyongereza gusa abo abantu bakuru ndi kwigisha koko ndi kubigisha icyongereza gusa kubera ko nakize kukigisha nkanakigisha hano mu Rwanda ndetse nkakigana aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika navuga ngo mu buryo mbona busa nk'ubuhagije nubwo umuntu yanakomeza hanyuma ikindi nahisemo kuba aricyo nakwigisha cyonyine ni uko murabizi ko mu Rwanda kuva kera ururimi rwo kwigishamo andi masomo cyari Igifaransa noneho muri 2009 bihita bihinduka kiba icyongereza ni ukuvuga ngo hari abantu benshi cyane nk'abarimu benshi bari bamenyere kwigisha mu Gifaransa bagize ikibazo ni ukuvuga rero Leta niyo mpamvu yanabahaye amahugurwa mu cyongereza muri 2009 na 2010 ariko birumvikana umuntu wari umaze imyaka nka 15-25 yigisha mu Gifaransa n'ubundi akeneye gukomeza kwihugura ubwo rero yego harimo abataragize nk'ikibazo gikomeye nk'uko nabizize ubushize ntiharabagize bakabazo gato ariko hari n'abagize ikibazo kinini kiremereye bari basanzwe bamaze imyaka myinshi bigisha mu Gifaransa ubwo rero kwigisha icyongereza gusa ni ukugira ngo ba bantu bari bamenyereye gahunda zose mu Gifaransa noneho bakaba bagiye mu cyongereza babashe kwihugura babashe kuba babona umuntu ubafasha muri urwo rurimi kugira ngo nabo batere imbere cyane bagire n'icyo bagiraho kuko mbona ibintu byinshi ubu ngubu by'iterambere icyongereza gifite umwanya munini hano mu gihugu cyacu murakoze
yese no mu gihugu cy'u Rwanda honyine no hanze iyo ugiye usanga abantu bavuga icyongereza ari benshi kandi ndibwira ko aho wajya hose utabura umuntu uvuga icyongereza kugira ngo agufashe uramutse ukizi rero byagufasha kurushaho twakire noneho na bamwe mu bo wigishije nyine nagira ngo mpere kuri madame Irimine uranyumva
ndakumva neza
urahura komeye
urahuraho neza ejo
yego ikaze kwijwi rya Amerika
murakoze cyane
umaze igihe kingana iki wiga icyongereza wowe
maze kubera ko twigiye mu cyumweru bifasha amezi atandatu arenga kubera ko tugenda twiga iminsi ibiri mu cyumweru ntabwo twabashije kugira ibindi bihagije ngo dufate amasaha menshi amezi amaze kurenga atandatu.
Birumvikana mba mufite akandi kazi hanyuma mukiga mu gihe mubonye akanya.
Yego, oya twihaye iminsi ibiri dufata umunsi wo ku wa mbere n'umunsi wo ku wa kane mbere ya saa sita tukayihariza Icyongereza.
None se niki cyaguhaye niki cyatumye ushaka kwiga Icyongereza?
Je ne veux que vous rero aho kigenda igerera ikubona ko Icyongereza kiri gukoreshwa cyane. Rero nkaba narize cyane mu rurimi rw'Igifaransa, hanyuma njya kugeraho numva ko ngomba kumenya Icyongereza. Nageza nkurinda kubona amayimeri y'abana ku mashuri, simbashe kuyumva, simbashe gusubiza, najya mu nama ku ishuri simbashe, nabaye motive no kumva ko namenye Icyongereza, nuko nkajya nsubiza ibibazo byo ku ishuri, nkaganira n'abangeze urugendo hanze, nkabasha kuba nakwisobanurira kingira ikibazo mu rugendo. Byamfashije rero gukunda Icyongereza cyane, nuko no muri iki gihugu cyacu Icyongereza kirakora cyane mu mpande zose, muri bizinesi
ubwo mu kanya ndaguha umwanya tubwire naho wumva rwose ugeze intera ugezeho. Ariko reka tubanze twakire n'undi mu banyeshuri, Madame Marie Grace yigisha. Aurore, uranyumva?
Ndakumva neza.
Uraho nawe? Urakomeye?
Muraho neza.
Ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Wowe se umaze igihe kingana iki? Watangiriye rimwe na Illumine cyangwa watangiye nyuma ye cyangwa mbere ye?
Oya, twatangiriye rimwe.
Ubwo rero murigana nk'uko yaratubwiye ko mwiga kabiri mu cyumweru, nawe nicyo gihe mwigira. Wowe ni iki cyaguhaye se ingufu cyangwa se cyatumye ushishikarira kwiga Icyongereza?
Mu by'ukuri impamvu zacu zijya gusa. Icya mbere ni uko kubera impinduka zabaye mu myigishirize mu Rwanda, bakavana kwigisha mu Gifaransa bajyana mu Cyongereza, byabaye ngombwa ko abana mu mashuri bahura n'Icyongereza. Hanyuma rero nkasanga nkwiriye kumenya ururimi kugira ngo nibasha kubafasha no mu rugo, kugira ngo nibasha kumvikana n'abarimu, kugira ngo se nibasha gusubiza ku ishuri babandikiye. Iyo ni impamvu ya mbere. Indi mpamvu ya kabiri ni uko ahantu henshi ugeze hano mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, usanga mu mabiro ahantu henshi hakoreshwa ururimi rw'Icyongereza. Ntabwo rero waba uri umuntu mukuru kandi uvuga ngo warize, ujye ugenda ubwira abantu ngo sobanurira, nyuzuriza, mvugira. Nashatse nanjye kwiga Icyongereza kugira ngo nibasha kwivugira no kwifasha igihe bibaye ngombwa.
Hari ukuntu abantu bavuga, bamwe bibwira ko umwana ariwe ufata ururimi vuba na vuba, hakaba ndetse nubwo umuntu mukuru acitse intege akavuga ati nge nimbyiga nta nubwo nanabifata. Mwebwe ndumva muri ababyeyi uravuga amabaruwa yo ku ishuri ry'umwana cyangwa ry'abana, ni ukuvuga ko muri abantu bakuru ntabwo muri abana, murabyiga mwarabyize mwumva biraza vuba cyangwa hari ingorane mwagizemo?
Ntabwo turabyiga tukumva biraza vuba. Yego, mu mivugire ntabwo byihuta nk'iby'abana, mutinyuke kuko rimwe na rimwe ugira isoni zo gukosa, ubundi ukagira ukuntu bitaza nyine ngo ube wavuga ururimi nk'akavukire warwo uko yaruvuga. Ariko mu by'ukuri byihuta, ariko mu by'ukuri ntabwo ibyo ari impamvu zabuze abantu kwiga ngo nuko batakiri abana. Umuntu wese agize umwete biraza.
Ikindi ni uko muri kumwe na mwarimu, muri mwenyine cyangwa se n'abandi banyeshuri, ntawe usekundi?
Oya, ntawe usekundi, kuko urwo rurimi turimo turarwiga nyine ntabwo ari ururimi rwacu. Kubera ko turimo turwiga rero turushoboye, tugomba kurukoramo amakosa, nk'uko no mu rwacu kavukire rw'Ikinyarwanda atajya abura kubamo, kandi twitwa ko ari ubuyimi rwacu gukosa nta usekundi kuko twese turi abantu bakuru kandi tuzi ko turimo twiga
icyangombwa ni ubushake reka noneho ikiganiro muri isanga ni ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika bakabaza cyangwa se bagatanga ibitekerezo katujye ku murongo wa telefone tubanze twakire Eric uranyumva Eric
yego ndabumva
urahagana hehe
mu karere ka Rusizi
hanyuma ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yewe ikibazo nari mfite shaka mbaze Madame Grace ese abo yigishe icyongereza wo nta mafaranga bamwishyura cyangwa abigisha nk'umuntu ubafasha gusa ikindi ese gahunda yo kwigisha ni ayikorera mu karere atuyemo gusa cyangwa afite n'uburyo ayikwirakwiza mu gihugu hose ibibazo byari
urakoze cyane Eric reka ubwo muhe umwanya Marie Grace
ya abarimu nigisha baranyishyura baranyishyura kuko nyine n'akazi niyemeje gukora ubwo rero ndabigisha nabo bakanyishyura hanyuma ikindi ubu ngubu ndi kwigishiriza mu karere ka Gasabo gusa kiretse haramutse habonetse nk'indi kipe iri ahantu ahanaha ifite gahunda naho ubundi ubu ni mu karere ka Gasabo gusa ndi gukorera
yego urabiteganya rero biramutse bikunze ko wakwigishiriza n'ahandi
biramutse bikunze nk'abantu bakishyira hamwe nkabona koko n'abantu babikeneye birumvikana ari nk'umwe ari mu karere ahanaha undi ari ahandi ibyo byangura ariko ari abantu bishyize hamwe umubare uyu n'uyu bakavuga bati ngwino twigishe nta kibazo nagenda nkabigisha no mu kandi karere
none se ubwo uramutse ubonetse mu kandi ubashije nko kujya mu kandi karere ukabona abanyeshuri benshi wahugura abandi barimo bakagufasha ufite umushinga ki hari ibyo urimo guteganya ubu ngubu
muri rusange nyine ku bw'ayo mahirwe nagize Imana yo mu ijuru ikamfasha Leta Zunze Amerika ikampaye burusi ikanyongerera ubumenyi nagize gahunda yo kuvuga nti reka mfashe abantu bo mu gihugu iwacu bafite ikibazo mu Cyongereza nabo ndebe ukuntu nagira uruhare mu kugira ngo batere imbere ubwo rero ni ukuvuga ngo muri make nta bandi barimo mfite hafi keretse habonetse abanyeshuri nkavuga nti ni benshi bahagije kuko nta bantu nzi badafite akazi ku buryo bafasha muri icyo gikorwa abo tuziranye ari bagenzi banjye twiganye muri Amerika cyangwa tuganye n'abandi mu Rwanda bakora bafite utuzi kereka ari nko muri vakansi niho baboneka ariko ubundi abenshi nzi bose bafite akazi ku buryo bitaborohera kuboneka igihe cyose birumvikana keretse nko mu biruhuko mba mbafite ariko mu biruhuko nibwo bamwe baboneka
yereka twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Rwanda i Kigali mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu naho ibujumbura mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 reka nsubire ku batumirwa bacu ndashaka ko Illumine watubwira inama waha abandi bantu baba bifuza kwiga icyongereza wabagira namake
cyakoze kwiga ururimi ni ubushake ntabwo kwiga ururimi ari kuvuga ngo nuko abana ubundi tumenyeye ko abana aribo bafata vuba nyine tukishyiramo ko abana aribo bamenya ariko iyo ufite impamvu yumvikana ufite motivasiyo nyine kwiga nk'ibintu byoroshye n'ibintu bishoboka nitangaho urugero cyangwa se na mugenzi wanjye nk'uko mwahoze mumubaza natwe turi bakuru twagize impamvu zumvikana zituma twiga icyongereza naho inama umuntu wese ushaka kwiga icyongereza cyangwa se n'ibindi bintu byose yifuza impamvu ze bwite ko ari ibintu byoroshye afata umwanya akumva bikunze kandi noneho niyo ntego y'iki kintu kuri iki kimutse kujya kuri ibi bigero bine akagiha agaciro kwiga rero ntibigira umupaka nta muntu uhejwe mu kwiga rwose
reka twakire ku murongo wa telefone twakire Mandela uranyumva
yego ndabumva
ye urahagana hehe
ndi mu Rwanda
yego
yego
mu Rwanda hagana hehe
mu karere k'Uburasirazuba.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Nayemera nkubaze ikibazo cyanjye cya mbere. Ikibazo cya mbere cyavuga dufate nk'itandukaniro yo hagati nka English American na English. Dufate icyongereza bavuga muri Amerika n'icyongereza bavuga nyine
mu Bwongereza,
nyine hariya mu Bwongereza cy'umuntu. Nagomba usabe nk'ukuntu ushobora kubitandukanya, kuko kenshi ushobora guhura n'ingorane uri kurumva nk'umuntu abivuga. Ikindi kibazo kigira kabiri, nabaza itandukaniro riri hagati yo kugira ngo ushobore gutahura umuntu avuze muri English American, ndavuze muri English British, kugira ngo ushobore kumutahura, ifate nka procedure wocamo kugira ngo ushobore ibyo bintu kubimenya.
Ushobore gutahura niba avuze icyongereza cy'abongereza cyangwa icyongereza cy'abanyamerika, cyangwa se kugira ngo ubashe kumva ibyo avuze?
Kugira umuntu amenye ati avuze mu cyongereza, dufate kugira ngo mushobore kumvana. Nyamba wa wize nk'icyongereza cy'umuzi nyine cy'abongereza, ubundi nawe akiga English American, ubundi akiga English BT. Dufate kugira ngo umuntu ashobore gutahura, mwumvikane muri ko muraganira, ngo namubaza dufate procedure cyangwa ahantu ibintu wotaka kugira ngo ushobore kubimenya.
Wowe urashaka kumenya itandukanyirizo ryabyo, cyangwa urashaka kumenya izo ndimi?
Sawa, je nashaka kumenya gusa procedure wotaka kugira ngo ushobore kumenya izo ndimi uko ari bibiri byose, mushobore kumvikana. Nyamba yo baturutse ava muri Amerika, ubundi akava mu Bwongereza, muga mugashobora kuganira mukayaga muhuza. Namubaza ati aha wo bigenza gute? Wari ushobora gutanga wize icyongereza nyine cyo muri Amerika, ubundi nawe asiga icyo mu Bwongereza, ugasanga ntimwumvikane.
Ariko uvuze mwakumvikana uretse accent cyangwa se amagambo amwe ashobora gutandukana. Reka nze nk'umwanya Mari Grace agusubize.
Dufate nk'akarorero. Na nk'akarorero nka kirya ushobora kuvuga wota, ubundi nawe akavuga wora, dufate nimushobore kumva.
Amazi, arashaka kuvuga amazi. Reka Mari Grace agusubize.
Ye, murakoze. Arakoze Mandela. Icyongereza cy'Abanyamerika n'icy'Abongereza, kuko hari udutandukaniro tugiye duhari, ari mu myandikire no mu mivugire, hari utuntu tugenda dutandukana. Sinzi rero niba ari ngombwa, kuko tuvuge nko kwandika ijambo umuturanyi neighbor mu cyongereza cy'Abanyamerika untayirimo, ariko mu cyongereza cy'Abongereza uyirimo. Ni ukuvuga ngo koko mu myandikire hari aho bigenda bitandukanye, ariko ntabwo ari hanini cyane. Hanyuma no mu kuvuga hari utuntu batandukaniraho duke duke.
Yaduhaye urugero rumwe,
usanga nk'umuntu wo mu Bwongereza avuga icyongereza kijya gusa n'icy'Abanyamerika, cyangwa se uwo muri Amerika ugasanga avuga icyongereza kijya gusa nk'icy'Abongereza. Kugira ngo rero umuntu atandukanye abashe kuba yatandukanya uko bavuga, nyine harimo ikintu nk'uko yarabigize niyo itariya kantu iriya sa, ariko bavuga sa ta bakayivuga nkara ra, ngira ngo nk'abantu bazi
ko tutakumva neza. Mari Grace,
ni ukuvuga ngo ijambo ta cyane cyane ni ryo rikunze kumvikana cyane ritandukanya icyongereza cy'Abanyamerika n'icy'Abongereza. Kuko bo nk'uko avuze ngo wota, bo hari igihe ta basa nk'abavuga wora ra, ikajya kuba ra, bayita mu mbonerahamwe y'intuze y'ingombajwi bayita ko ari groto. Ni ukuvuga ngo ni akantu, ako kantu niko gakunze kumvikana cyane nko mu magambo, ijambo rivuga beta, bamwe bati beta, abandi bati bera, ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo kugira ngo rero umuntu abashe kubumva, ni ukuvuga ngo bisaba ko aba yaragiye yimenyereza cyane icyongereza cy'Abongereza, niba ashaka kubumva, cyangwa se akagira n'ibintu byo gukurikirana icyongereza cy'Abanyamerika kugira ngo abashe kumenya uko bavuga. Kuko nkanjye mu mashuri yisumbuye nize no mu gifaransa nyine mu afremariste muri kaminuza n'ubundi abarimu numvaga bavuga icyongereza cy'abongereza ariko naje kugera aho ndangije nyine kwiga kaminuza ngira mana iramfasha mbasha gutsindira umwanya wo kwigishamo mu byo bitagiye kurebya abarimu bigisha amashuri yisumbuye ariko batari bafite impamyabushobozi yo kwigisha bakabigisha kugira ngo nabo bayigire noneho nkagenda mbona ndeba itandukanirizo ariko noneho ziri no mu mashuri yisumbuye numvaga ijwi rya Amerika mu cyongereza uwo muntu rero namugira inama ko yajya yumva amakuru mu cyongereza niba hari aho ageze mu cyongereza akajya yumva amakuru mu cyongereza mu ijwi rya Amerika kuko natangiye kubikora niga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye bwa mbere ngitangira numvaga bikomeye nkumva sindyumva nkumvamo amagambo make ariko uko byagiye bigenda jyewe ubwanjye nta wundi mpase nta kigiye numva afite umuhate wo kumenya n'icyongereza cy'abanyamerika byageze aho nageze mu mashuri yisumbuye mu wa gatanu maze rwose navuga ngo ibibazo byari bifite byari bikeya kandi no muri kaminuza nakomeje kumva ijwi rya Amerika ngasoma n'ibitabo ubwo rero uwo muntu namubwira ngo niba hari ahageze mu cyongereza cy'abongereza akaba ashaka kumenya n'ikinyamerika cyangwa se hari ahageze mu cyongereza cy'abanyamerika ashaka kumenya icy'abongereza bisaba ko yakumva ayo maradiyo hari iriya BBC cy'abongereza hari ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika agiye kubera ko ariryo ryamfashije cyane namugira inama yo gutega amatwi akajya akunda kumva amakuru cyane niyo waba umwanya mutoya byamufasha cyane kandi agasoma n'ibitabo gusa hari umuntu ushobora kubura icyongereza kijya gusa nk'icyabo abanyamerika kandi ari n'uwo mu Bwongereza
ubu kandi icyongereza wigisha ni icy'abanyamerika wowe
muri rusange ni ukubera abanyeshuri banjye nicyo bansabye kwibandaho ni ukuvuga ngo cyane cyane mbigisha icy'abanyamerika ariko n'icy'abongereza niba ari nk'ijambo nko gusoma mbabwira byose icy'abongereza n'icy'abanyamerika
kugira ngo batazahura n'izo ngorane z'amagambo yandikwa kimwe ariko kandi atavugwa kimwe
yego
ubwo rero nk'uko irimine yabivugaga ndumva washaka kwiga icyongereza koko atacika intege nawe uravuze uti nibumve amaradiyo bagerageze gutandukanya n'izo ndimi zombi hanyuma babashe no kuba bavugana n'umuntu uvuga urwo ari rwo rwose yaba ari icyongereza cy'abongereza cyangwa se icyongereza cy'abanyamerika orore uranyumva ubu ngubu we wagira inama cy'umuntu wumva yifuza kwiga icyongereza
inama n'izo garasi na irimine bamaze gutanga ni ukugira umwete ni ukudacika intege hanyuma nta nubwo bisobanura ko kuba wiga icyongereza cy'abongereza cyangwa icyongereza cy'abanyamerika uzakivuga nkabo uzakivuga nkawe uzagerageza nyine kutita amategeko y'ururimi hanyuma icyangombwa ni uko uzabwira azakumva kandi nawe uzavuga akakumva naho kuvuga nk'abanyamerika uri umunyarwanda w'imyaka 40 cyangwa 50 ari bwo utangiye kwiga icyongereza ndumva bitoroshye
hanyuma mwebwe iyo mubyiga iyo Marie Grace abigisha gusoma akabigisha kumva akabigisha kwandika cyangwa haraho mushyira ingufu cyane kurusha ahandi
mu gutangira twagiye dushyira ingufu cyane mu kwandika gukora imyitozo yo kwandika hanyuma ubu muri iki gihe turimo tugeze mu kuvuga no kumva mu kuvuga no kumva tugerageza kumva abantu bavuga icyongereza mu buryo bundi butandukanye n'ubwacu twumva cyane abanyamerika tujya twumva n'abongereza ubu turimo turihata kumva kuko ariho twagiye tugira imbogamizi mu kumva akisa zitandukanye z'abavuga icyongereza
hanyuma kuvuga murabona biza buhoro buhoro
kuvuga biraza kuko nk'uko nabivuze mu gutangira nubwo twihataga mu kwandika cyane ariko twaranavugaga ubu rero muri aho tugeze dufata umwanya munini wo kuvuga kuruta uwo kwandika uvuga rero biriho biraza
irimine nawe nkwibarize gatoya ubu aho ugeze aho ugiye ushobora kugenda ukamenya ko ntiwakwicwa n'inzara wakwisabira amazi kwisabira n'icyo kurya
cyane rwose kandi rwose mfite njyewe n'urugero rukomeye nigeze kugira ikibazo mu rugendo ntaratangira kwiga icyongereza noneho nanirwa kwikura nari njye guhera ku kibuga cy'indege ariko ndakugeze kuri ubu nta hantu hatambuka niyo mu magambo rwose yavugwa nk'atanu sinaburamo atatu nturamo ku buryo nta kibazo numva nagira mu nzira ikindi kandi burya iyo uganira n'umuntu uzi uruzi ari uzi neza wowe yumva ko utaruzi agerageza kukufasha nawe ukamukurikira mukumvikana ubu rero aho tugeze turi ahantu heza hatatuma rwose ugira ikibazo aho waba uri hose
uravuze ngo wari ugiye kugira ikibazo ku kibuga cy'indege wari urimo washaka kuyoboza se bikanga
yewe nashatse kuyoboza biranga hanyuma ariko njya kugira amahirwe urumva cyari kinyamerika ntacyongereza nagitoya mfite rwose hanyuma rero njya kugira amahirwe ijambo rimwe nari nzi kuvuga navuga ngo
herifu mi
hanyuma umudamu rero aza kunyumva ko abona ko byose natakaye narindi
shikago wagize amahirwe bari kuvuga ngo herifu mi bakagira ngo hari umuntu uguhohoteye cyangwa se urimo urasaba amafaranga
abaza niba hari abashobora kuvuga igifaransa mvuzemo fureshi barabyumva yashakira umuntu uvuga igifaransa araza rero mu gihe ikibazo nagize arayariyansa nuko nagenda inzu urumva rero ikibazo nagize icyo gihe uyu munsi sinakongera kukigira ntabwo nananirwa kubaza kumenya kubera ko no gusoma noneho byo binyoroheye nzi gusoma nkaba namenya geta ziherereye nkaba namenya uburyo nakwishakira bodingi pasi byaraje rwose nta kibazo najya kwisabira amazi najyaga gusaba amazi navuga wesitani muri amerika wapi niba ntibayumva
bakayoberwa ibyo uvuze ndumva byaraje kubera ko noneho usigaye uzi no kwandika ubwo unarivuze ntibaryumve waryandika basi
ahubwo rero narivuze ntibaryumve nakwandika ikindi kwandika byo biranihuta cyane kuruta bujya kuvuga iyo uyizi nakuze niba ari egisperiyanse mfite simbizi cyangwa se n'uburyo twizemo biva
wize mu gifaransa mbere nawe wize mu gifaransa
yego
urabona hari ahantu bihurira bikagufasha kumenya icyongereza
cyane cyane birahura bitaba bihura birakorohera hari amagambo yenda guhura kwandika rero birihuta kandi kwandika amayigaza vuba
ibitekerezo biza vuba
ibitekerezo bitaba
reka twongere dusubire ku murongo wa telefone twakire na Jean Paul uranyumva ongera ijwi hanyuma utange igitekerezo
ndakumviriza cyane ndi kukumviriza ijwi reka ndaryongere nyine igitekerezo cyane igihe ntutanga alo
wese uri urimo uragenda hagarara ahantu hamwe hanyuma tubanze tuvugane yenga
none ndi kukumviriza neza igitekerezo gihe ntutanga rena wende ibintu nshaka no kugira ngo nyende nasabe hari ukuntu nyine umuntu akeneye nko kujya ahari iwacu ukabona ni ingorane nyine dufite abarundi bose ariko twese cyane ariko jesu ikibazo ntutanga jewe nibyo mfashe nk'abantu muba muri kuri wasimbutse abantu kabisa mu mpunzi kiza nk'ikintu cyiza cyane hari nk'abantu tugereye hano mu rwanda twumva twarabikwiye
ntabwo turimo kukumva
mbuka tugiye nko kuramutsa nk'abantu niba urimo kunyumvira
ye ikibazo cyawe ariko hari ukuntu birimo gukocagurika ikibazo cyawe turifuza ko waduha igitekerezo cyangwa se ikibazo kijyana n'ibyo turimo tuganiraho by'ururimi rw'icyongereza, hanyuma ubwo ibindi ubushobora kutwandikira twaza bivuga nyuma. Uranyumva se?
Ikintu gihe notanga novuga kuri ibyo ngibyo ndakumviriza cyane. Ikintu gihe novuga ku kijyanye n'ururimi rw'icyongereza, abantu benshi cyane ntabo babazi ururimi rw'icyongereza, gusa umuntu abimenye byaba byiza cyane.
Ubwo rero reka dukomeze turebe ko twahana umwanya abandi. Urakoze cyane ku cyongereza koko cyangwa se n'urundi rurimi ruba rukenewe kugira ngo abantu babashe kumvikana. Ndagushimiye cyane Jean Paul. Ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twibutsa abatwumva ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Agakamundo ngikirije ngo ndumurongeje.
Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika, turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo ari cyo dushinzwe.
Namwe bwa muri he?
Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo baziri n'ihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uwamahoro Vedasta ari igikondo atwandikiye agira ati turabashimira ibyiza mutumenyesha. Urakoze nawe ubwo ukurikira Radio Ijwi rya Amerika, ni radio yanyu. Ndagira ngo nsubire ku nongere mbaze abatumirwa bacu, Madame Marie Grace, muri makeya gahunda ufite mu bihe biri imbere ni iyihe, urateganya ibiki by'ingenzi?
Murakoze. Icyo nteganya cya vuba ni ukwigisha abantu bakuru bashobora kubona umwanya wo kwiga ku manywa, nkanigisha n'abanyeshuri ari aba kaminuza cyangwa mu mashuri yisumbuye bafite ikibazo mu cyongereza, nabo bazashobora kubona umwanya mu biruhuko. Abo mu mashuri yisumbuye baje mu biruhuko nabo baramutse babonetse nabafasha, kuko umwanya ndawufite kandi mbona ngerageza, ku buryo rero hanyuma abarimu bo ntago ndanoza gahunda neza, nazo numvaga afite gahunda yo gushaka nk'abarimu ahantu mu giturage kure badafite batagira amahirwe yo kuba mu mijyi cyangwa kuba ahantu hafi y'aho bigisha ibyongereza icyongereza hirya no hino, nkaba nagaho mu giturage nkamara iminsi mike tugafashanya twese nkareba ko hari icyo bakuramo, ariko ibyo byo ntabwo ndabinoza.
Bariya bizaza, uravuze ngo uragerageza, ahubwo urabizi kuko abanyeshuri bawe bahamije rwose ko wabigishije kandi bakaba babizi.
Mbona aho bageze ari heza cyane, nubwo bamwe bavuga ngo kuvuga je iyo numvise uko bavuga nk'iyo baganira, kuko njya mbaha ibintu bitandukanye, nimuvuge kuri ibi kuri muri babiri cyangwa se umwe avuge ukwe, mbona uburyo bavuga ari bwiza cyane, n'umunyamerika yabumve ubu ngubu. Nta kibazo bagira aho bagera hose, kandi babasha kwisobanura kuko aryemba ibintu nanjye nkabona ko ari ikintu gikomeye kukivugaho, ariko bakavuga kandi koko nkumva ibyo bavuga nibyo. Cyane cyane ikintu cyantangaje, bakoresha ibihe neza, niba ari bya iki gihe cyahise ari icyo ari ikibazo, baragerageza ku buryo ashobora kuvuga nk'iminota itanu agakora amakosa ari munsi ya rimwe cyangwa abiri mu minota itanu itandatu, murumva ko ni ikintu gikomeye cyane.
Watubwiraga ko yasabye help abandi bakamufasha, ubwo nawe noneho azajya afasha abandi?
Ngiraga azajya afasha abandi, ubu yabafasha cyane
kubera ko yaba ari umunyarwanda cyangwa umurundi waba uvuze mu rurimi rwe, ari waba uvuze igifaransa, noneho akaba afite nako karusho k'icyongereza,
yagenda akamufasha, yamufasha rwose. Ubu aho bageze ndabona babishoboye.
Kuri umurongo wa telefone twakire na Niyo Mwungeri. uranyumva neza?
Ego ndabumva.
Eh, urahagana he?
Ni mu gisagara cha Bujumbura mpera mwiriwe umutumire.
Yarabumva?
Ego. Hama je icyekezo cyanje. No gutera intege uwo mutumire, ikirinda kimwe cyane.
Ego.
Tukumvira yagize imana igishimuhembere kuko yen sanze nkundura urimo gicongeza nta nubwo nzi cyane.
Ariko uragerageza?
Ndayego ndagerageza kuramukanya ya gutuma dukeduke.
N'utundi tuzaza.
Eh, nimuga nagerageje nagira ngo ari mu Burundi na iyo mpamvu nari nadusigeje na ingiho cyane nagira ngo ndosanga nyenda na Johnny.
Eh, ari mu Rwanda.
Eh. No nasi ino mu Burundi naho muzodushikira jya.
Ekanze mubaze no mu Rwanda hose ntabwo arahagera.
Ba.
Eh, ariko Rwanda mubwira ndamuho mwanya kwibwirira. Urakoze cyane niyo mwongere.
Za murakoze namwe mubandanye mudufitiye ibyanyo by'umwimbara cyane.
Urakoze cyane. Marie Grace. Niyo mwongeri ibujumbura ngo bo muzabageraho.
Ye mbanje kumushimira niyo mwongeri yarakoze cyane. Ni ukuvuga ngo mbanje no kumushimira ko natwe yashimye gahunda turimo. Ni ukuvuga ngo no mu Rwanda abantu bakeneye icyongereza rwose naho nta n'uwaharangiza hose gusa ari nk'ikipe y'abantu nk'uko navuze n'ahandi mu Rwanda naho ihabonetse ivuga iti turashaka kwiga umuntu yabitekerezaho akareba ko bishoboka naho umuntu akaba yajyayo. Gusa icyo indi nama namugira nk'uko yavuze ko icyongereza agerageza yakwihata cyane gusoma ibitabo ahereye ku byoroshye agenda agana ku bikomeye kandi akumva n'ijwi rya Amerika cyane mu kigo cy'umuntu agenda amenyera akazagira akumva amagambo menshi byamufasha.
Ubwo ndizera ko iyo nama ayumvise azagerageze kumva amaradiyo agerageze nda gusoma ibintu bitandukanye ibyo bizatuma azagenda yunguka andi magambo y'icyongereza nk'uko wumva abishishikariye kandi akaba byifuza.
Nihara kandi nagira ngo nongereho. Ako karareba n'abarimu b'icyongereza cyane cyane kwigisha kumva hari urubuga bita TED Talk. Umuntu yagiye ku ntuze kuri internet akabyandikamo. Ni urubuga rufite abantu baba ari inzobere mu kuvuga, abantu babizi neza cyane kandi bakavuga ku bintu by'ingirakamaro cyane. Ubwo rero barukoresha kuko nanjye ntabwo nari nzi nkiga hano mu Rwanda nabimenye ngeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya California nibwo umwarimu wanjye yabitubwiye n'ubwa mbere nabibonye nari mbibonye ariko ni urubuga ruriho abantu bavuga neza icyongereza umuntu ahitamo uwo ashaka. Ubwo rero ibyo bintu n'abarimu bacu b'iwacu mu Rwanda cyangwa no mu Burundi n'ahandi babasha kutwumva n'abagira inama kugira ngo bajye barukoresha bigishe kumva kuko hari abantu benshi umuntu asanga kandi natwe uko twagiye twiga mbere batwigishaga ibintu byinshi ariko kumva no kuvuga ntibibe cyane umuntu agasanga kumva rwose akumva nyine umwarimu avuga ariko ntiyumva umuntu uvuga nk'icyongereza cy'abanyamerika cyangwa cy'abongereza umwanya munini. Ubwo rero nagira inama abarimu kugira ngo bajye barure cyangwa n'abandi bantu bashatse kwigisha icyongereza bajye barikoresha rurafasha cyane.
Iyo TED Talk ni ijambo rimwe?
Ni amagambo abiri harimo TED noneho talk noneho umuntu agahita abona abantu benshi bavuze hari umwanya buhari akandikamo icyo ashaka. Hari ashobora kwandika ku burezi ariko birumvikana ni mu cyongereza. Ashobora kwandikamo uburezi, amajyambere, se ubukungu
mu magambo y'icyongereza nyine
ariko mu cyongereza.
Birumvikana.
Noneho hahita haza urutonde rw'abantu babivuzeho agahita ahitamo umwe nyine.
Ye ubwo rero ababyumvise bagerageza bakajyaho bakareba niba hari icyo byabafashaho ariko ndibwira ko gihari. Ubwo nawe warugiyeho wagiye kuri urwo rubuga ugasanga hari inyungu bifitemo. Twakire abandi nabo bakunze ibijwi rya Amerika mu kanya bwo barakomeza kuduhamagara, ariko nagira ngo nongere ngaruke ku batumirwa bacu. Aurore, uriya muntu wavuga ko yifuza kwiga icyongereza, nkawe nk'umwe mu bakize kandi bari bafitiye umuhate, wowe wamugira nama cyo uriya muntu w'ibujumbura wavugaga ko Marie Grace yaramuhaye inama, wowe hari ikindi kintu wamwongereraho?
Inama ya Marie Grace ni nziza, numva nta kindi nayongeraho. Iyo umuntu yiga ururimi yitoza kumva baruvuga, yitoza kurusoma, mu gusoma umuntu yunguka amagambo menshi, kumva bavuga wunguka amagambo menshi, kandi nawe ukagenda wigira kuko baruvuga. Ndumva ibyo bihagije, ariko akagerageza no gushaka abo baruganiramo.
Ese nk'ubu iyo muri kumwe n'abana mu rugo muravuga ko bajyaga ku ishuri mwabona nk'amabaruwa yo ku ishuri ntimubashe kuyisomera cyangwa se kuyasubiza, ubu ngubu umwana yaje mushobora kuvugana mu cyongereza mukumvikana, akumva ibyo muvuze namwe mukumva ibyo avuze?
Cyane cyane nko kubafasha gukora amadovuwari yabo, ibyo biroroha, turabikora kandi yavuze turumva, natwe tubasha kumuvugisha.
Twakire ku murongo wa telefoni na Stanislas. Turi kumwe?
Mwiriwe neza Eugenie.
Mwiriwe.
Ndi Kigali mu Rwanda, mu murenge wa Burega, mu karere ka Rulindo. Ni Stanislas karahanyuze.
Urakoze cyane, karahanyuze, ibiganiro byacu urabyitabira.
Cyane, nagira ngo manze mbashimiye ijwi rya Amerika mu kuna kutugezaho ibiganiro byiza kandi byubaka.
Urakoze.
Reka nshimiye n'umutumirwa, cyo nagira ngo mbibarize nk'abatumirwa baze kuyageza barebe uburyo batanga aderesi z'aho bakorera. Ese bakorera ku buntu, ni amafaranga, mbese bakora gute? Umuntu waba ashaka kuba yakwiga icyo cyongereza batubwire aderesi n'uburyo umuntu yababona. Murakoze cyane.
Urakoze Stanislas. Marie Grace, musubize.
Murakoze, ndagushimiye nawe Stanislas. Aho mbarizwa ni hano muri Kigali mu murenge wa Remera, niho nkunze gukorera. Ariko iyo haramutse habonetse n'abantu nk'abantu bakoze icyo nakwita ikipe y'abantu ikavuga iti twebwe dutuye aha, ariko hari twese kugira ngo tujye tujya aha n'aha byatugora, ariko umuntu umwe nka mwarimu we byajya bimworohera kudusanga aho turi. Icyo gihe nta kibazo rwose, nahita ngenda nkabasanga aho bari, twakumvikana birumvikana. Ubwo rero ni ikindi, telefoni zanjye ni 07 8 64 04 33 32. Imeyiri ni Marie Grace Nyira mu ijambo rimwe, Marie Grace, Marie iriho enyine Gifaransa, Grace nta gisa iriho, @yahoo.com. Ashatse biroroshye cyane, yahita mbona aho hombi.
Subiramo nomero za telefone, bityo abatabashije kuzandika bazandike.
Murakoze. Ni 07 8 8.
Uravugira kure?
Kure gute?
Ntago byumva, ijwi ntago ryasohokaga neza.
07 8 8 64 04 33 32.
Ndibwira ko ubwo ngubwo bazumvise cyane cyane Stanislas, ariko yarabajije ni uburyo bwo kwigisha, niba ari ubwo na adresse yabazaga, niba biga ku buntu cyangwa niba batanga amafaranga.
Birumvikana no gutanga amafaranga, kuko ni nakazi nkora, batanga amafaranga, barishyura nyine.
Ubwo yaguhamagara byenda bigaterwa, sinzi niba biterwa n'amasomo bashaka gufata cyangwa se n'igihe bagomba kuyafatira. Ubwo ugafite telefoni yawe buriya mwakumvikana, ukamusobanura ibisobanuro birambuye n'undi wese wabishaka.
Namusobanurira.
Twibutse abatwumva ko ari radio ijwi rya Amerika, ikiganiro muri Isanga aho tuvuga ku rurimi rw'Icyongereza n'akamaro rufite abagerageje kurwiga uko babyifashemo muri kino gihe. Batumirwa rero, umutumirwa wacu ni Marie Grace Nyiramavugo, akaba ari impuguke mu byo kwigisha Icyongereza. Tukaba turi kumwe kandi n'ababyeyi babiri, Irumine na Aurore, yigisha ubu ngubu mu rurimi rw'Icyongereza, kandi bakaba bamaze guhamya ko nabo ubwabo babona hari aho bageze. Irumine, ngaruke twongere tuvugane gatoya, ndabona turimo tugenda tugana ku musozo. Ababyeyi bakurikiye ikiganiro muri aka kanya baba ari abashaka kuba bakwiga Icyongereza ubwabo cyangwa se bifuza ko abana babo bakiga, wababwira iki?
Murakoze. Icyongereza ni ururimi nakubwira ko ari rwiza cyane, kuko rukoreshwa hose ku isi. Najya gusanga nta n'aho rudakoreshwa, no mu bihugu by'Igifaransa bakoresha Icyongereza. Rero umuntu wese wakeneye kwiga Icyongereza, yaba umubyeyi uko yaba angana kose, yarwiga. Abana bo bitube byoroshye mu Rwanda, aho rwose bitube byoroshye. Abana batangirira hasi, ibihugu biragenda bifata intera nziza cyane. Nta hantu rero umuntu yahezwa, nta hantu wavuga ngo ndahagaritse kwiga. Ururimi rw'Icyongereza ni rwiza, rurakenewe ku isi yose. Kurwiga birakwiye muri muntu uwo ari we wese, yaba umubyeyi yaba umwana.
Reka tusubire ku murongo wa telefone twakire na Irakoze.
Yego,
turi kumwe.
Yego, turi kumwe, ndabumva.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Nagomba kubaza nta buryo bashyiraho ibitabo bitanga amadikisiyoneri ku bwishyu ugira wayikeneye basangira wamwe ku buryo yaba tutakimera ururimi.
Amadikisiyoneri hehe?
Mu Burundi. Burundi.
Uravuga dictionnaires z'Icyongereza?
Icyongereza niyo tiratiri nka mu Gifaransa cyangwa mu Kirundi uri banki.
Ubwo ntago twamenya uko byifashe. Waragerageje gushakisha usanga ntazihari se?
Ntizikunda kuboneka cyane, ntabwo usanga amashuri honyine.
Yego, icyo ni ikibazo gishobora gusubizwa na Minisiteri y'Uburezi mu Burundi. Niba bafite imigambi yo gushakisha izo dictionnaire cyangwa se ntawamenya ingorane baba bafite kugira ngo zibe zidahagije, kuravuga ngo zirahari ariko ntawamenya impamvu zaba zitaboneka ku buryo buhagije. Ngo bituma?
Ibyo bituma n'ururimi rudatera imbere.
Birumvikana. Turagushimiye rero, ubwo ni ukugerageza ugashakisha hose ukareba niba hari aho wayibona cyangwa se ukajya wumva na radio nk'uko Marie Grace yabivugaga, nabyo bishobora kuba byagufasha. Urakoze cyane. Reka turimo turajya ku musozo, reka mpe umutumirwa wacu mukuru ijambo rya nyuma. Marie Grace, nagira ngo musoze ikiganiro muri rusange, icyo mwabwira abatwumva cyangwa se inama mwabaha muri rusange ni iyi?
Murakoze cyane. Inama nabaha ni uko abantu babona, abantu bashaka iterambere cyane cyane ababashije kwiga ariko n'abatize ntibihebe, nabo bashobora kugira ibyo bakora bijyanye n'ubushobozi bafite n'ubumenyi. Abantu rero babashije nko kwiga amashuri yisumbuye za kaminuza n'iki, ariko n'abandi bakora imirimo inyuranye, abacuruzi se, abakora akazi gatandukanye, bakwiga Icyongereza kuko kirafasha cyane. Nk'ubu hari abantu twaganiriye babiri bambwira ko bari babonye akazi, umwe yambwiye ko ndi ukwe, ati nabonye akazi, ati haje umuntu uvuga Icyongereza, ati mba ndakabuze, n'undi nawe ambwira atyo. Biragaragara ko ururimi rw'Icyongereza ruri gufata intera ikomeye cyane. Nabagira inama yo kurwiga kandi bakarwiga neza, kuko hari abarimu baba babishoboye akarwiga neza, ariko ntiyige igice kimwe, ntiyige kwandika gusa, ahubwo akiga byose, ari ukuvuga kumva, gusoma no kwandika byose akabijyana, kandi ntacike intege.
Ndabashimiye.
Kimuteye ikibazo ntacike intege agakomeza.
Reka mbashimire cyane rwose Madame Marie Grace Nyiramavugo kuri ikiganiro tugiranye. Nshimire n'abanyeshuri mwigisha. Aurore na Illumine batuganiriye. Nshimira kandi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bakurikiye ikiganiro bagatanga ibibazo n'ibitekerezo. Nshimira nabo twafatanije ku buhanga bw'ibyuma Zubere na Inosa Kimenyi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ni radio yanyu ijwi rya Amerika. Mukomeze kugira ibihe byiza.